Friday from GoToWap.com.
How to make love to kafundishana ngali bado wana suka cheka sana mimi awe sakuna mtu anasema mimi na msema sana nachokumbuka tulimsema sana ngali bado wana suka cheka sana mimi nawe pindi bado tupo marafiki waloshi bana kunyera na dhiki alikuwa bonge la shabiki nya dunia mbona itabiriki. I remember him say last week. Iti leo simu eki sishiki. Hata embu kuna semu wazifiki. Boro tunge baki marafiki. Basi tena kanita binamu. Kinyama chahamu. Ikabiri ni kam kam kam. Oh, walivo yona tamu. Kajito wafahamu. Ataki tena zam zam zam. Ataki tena vya zamu.
Tunge kwa wachumbari Jotwa napita shita moyo umemdunda Utani utamu umeke ukatrola Etiana misi miatani mshike mashavu Ilikuanga with the best friendi Squeezing kimwe tarafiki apendi Nilichompa kime mteka Anateke nyeka Anateke nyo anacheka Akipigia simu ananita binamu Kinyama chahamu She's a baby come 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 Lo 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 mbona tamu Kajito fahamu Ataki tena zam 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 Eti ataki zam
Anasema nanipenda mchezo meupenda kweli
Ataki zam
Anasema nanipenda eti amezama kweli
Ataki tena vya zamu
Just got it from GoToWap.com.
The Mix Killer.